and culture. Don't act vulgar.
Teach the youths in love. Every man wanna be a bad man. No man wanna be a good man. Every man wanna be a bad man. No man wanna be a good man. Every man wanna be a bad man. No man wanna be a good man. Every man wanna be a bad man. No man wanna be a good man. Some wanna be a gunslinger.